toxic sound. Download it for my chili swag music.
Bunga Rhythm, Bunga Music, International Toxic.
Ona makanda uko yaka, ona manyando yaka. Makanda uko yaka, ona manyando yaka. Bajende nfitani na Toke bajende nfitani na Ona makanda uko yaka, ona manyando yaka. Makanda uko yaka, ona manyando yaka. Bajende mabanfitani na Toke bajende mabanfitani na Kambe achinchi wanga manyando ruri Noka ivona pleasure Manyando eva fitia baba mku ya chisa papa tiro ya woya pecha Baba mbalo vesi nkashman kanaloro Upeta we na ya napukile muro Baba mbasha pele ya babo ni makororo Manyando ya hawoya pecha Baba mbakulina makwa mimbeta Baruandisha upilo wabona Adilive zililu wazabona Kubande kipulesha ya wona Eva ubona kuli usiboni Zama malipate ya uyobona Aten baba nyandile kufita wena Aten baba lila kufona
Ona makanda uko yaka Ona manyando yaka Makanda uko yaka Ona manyando yaka Aten benfita nina Kauke aten benfita nina Ona makanda uko yaka Ona manyando yaka Makanda uko yaka, ona manyando yaka Baten baba nfitani na Kauke baten baba nfitani na
Molushu tanela lilimu haki manyando ya swana Molushu tanela mavizo haki makanda uko ya swana Baba muba pezisi tutu Neba ubila elanga yoti na katulo Baba muba lila mautu Nya ubila ela umandu ya loti samezi Baba muba banasi tuwa Baba muba lapele laona likazo nani Likazo lila metote Kisa tokuwa siyani kusevele
Ona makanda uko yaka Ona manyando yaka Makanda uko yaka, ona manyando yaka Baten benfita nina Kauke baten benfita nina Ona makanda uko yaka, ona manyando yaka Makanda uko yaka, ona manyando yaka Baten babanfita nina Kauke baten babanfita nina
Pleasure akumang ni mang, akuna mungu Newe useweze mwa government Ufuma na employment Maluti matisha madokota Mapasta maprofita
Miliko yeswa na lusuta na fela kashimbero Baba muba lwesa mapleasure Baba muba pepa baba muba holola
Ona makanda uko yaka Ona manyando yaka Makanda uko yaka, ona manyando yaka
Baten benfita nina Kauke baten benfita nina
Ona makanda uko yaka, ona manyando yaka